trendybeats.com.
Ndipo akataka kujiringanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Akataka kujiringanisha nishanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wako mumeo, ila usizidi ukavuka mipaka. Nasema sipendi dharau, wani unipande kichwani. Nina pokupikia chakula sio mjinga, na nina pokuwekea maji ya koga sio mjinga vile vile. Ila ni upendo wangu kwa sana, basi niheshimu usivuke mipaka. Juzi juzi ulikuja na kaboy boy, ukajisawa sana, ukasema kamechoka tena kako. Oi oi, nimwekea maji ya kuwaka bibi, tena taurora munimpe, hata msosi wangu pia ale. Izo dharau, 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 sipendi dharau. Nasema sipendi dharau, kwa nini unipande kichwani?
More music on trendybeats.com.